Ni good unit
music.
Yeah. Aha. Bitter boy. This study. The mesh boy. Kona penda Christ sema Christ yuko hai. Yuko hai sema Christ yuko hai. Kona penda Christ sema Christ yuko hai. Jiko hai sema Christ yuko hai. Kama kweli yuko hai but John nipe hai. Kweli yeye ndiye hakuna kama yeye. Kushoto kulia kila mtu Biblia. Kweli nampenda ndo maana namsifu. Na wote tuwe sifa atukuzwe milele. Milele na milele tupige makelele. Wende kumpokea hata kimtokea. Ole samudi kama beto ya baridi. Moyoni sina shaka ndo maana namsaka. Alitesa juu yangu, alipigwa juu yangu, alipigwa juu yangu. Bona nisimpende na yeye ananipenda. Yeah, me na yeah, yeah na me. Milele na milele adi eh tano. Me na yeah, yeah na me. Milele na milele adi eh tano. Kona penda Christ sema Christ yuko hai. Yuko hai sema Christ yuko hai. Kona penda Christ sema Christ yuko hai. Yuko hai sema Christ yuko hai. Kona penda Christ sema Christ yuko hai. Yuko hai sema Christ yuko hai. Kona penda Christ sema Christ yuko hai. Yuko hai sema Christ yuko hai.
Mungu wa Elia watu wengi wanalia. Wanajaribio, hawana tegemeo. Na mii sitalia, nitakuangalia. Ulie nitendea, ndo maana ninasema. True salvation, new generation. Educate, mambo ya kupoa. Lazima nimshukuru, aliyeniweka huru. Nikaona nuru, wengi walinturu. Siwezi liposhuru, lakini kumshukuru. Yeye suluhisho, kwenye makumbisho. Maisha bila tisho, ndo utakao yaishi. Christ, you high, yeah.
Kona pina Christ, sema Christ, yuko high. Yuko hai sema Christ yuko hai. Kona penda Christ sema Christ yuko hai. Yuko hai sema Christ yuko hai. Kona penda Christ sema Christ yuko hai. Yuko hai sema Christ yuko hai. Kona penda Christ sema Christ yuko hai. Yuko hai sema Christ yuko hai. Kona penda Christ sema Christ yuko hai. Yuko hai sema Christ yuko hai. Kona penda Christ sema Christ yuko hai. Yuko hai sema Christ yuko hai.
God unit.
Kimapenzi bwana na tujali vizuri sana, ila nitazipata sheria anavyotaka. Majirani walinuna wazimu walipoona naomba mkate barabarani. Sasa amenibeba na ito Mr. Flani. Langu imefunguka, yeah, yeah, yeah. Mtenda dhambi, Mungu anakupenda. Ubadilike uwe kwa sababu yake. Vitu nyingi twazifanya kwa njia za chochoroni. Kile unachoficha litaonyeshwa wazi. Bora uwashe taa mulika unapokwenda, yeah, 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 yeah. Aha. Vicky Master Product Shizzle. You don't know.